Mwani mwani omvela konse kumumuli. Takumana mprogram ya tisantule Bible. Lero mbale osimanchiro wa manda kala utugulela kusantula kwa maumulungu kuchoro kikuwa na Samuel chapter 20 tiambila pa verse 3. Tieni na yonkani mbale osimanchiro la manda.
Mula ndire mwani wakumamba inu okonde duanzanga pa ulendo. Taonani, ambuye mulungu watipatansu chisomu ya tsikula lero. Kutitikoza kuyenda limozi pa ulendo uno. Koma poyamba ndikumbutse kuti, muprogramu ya pita, timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 18, kuyambira verse 1, ndipo tidalekeza chapter 20 verse 3. Mmene timona kuti mulungu, akuphunzitsa Davide. Sauli afuna kupha Davide, ndipo Jonathan athandiza kuti Davide athawe. Ndipo lero tipitiza kusantula 1 Samuel 20, kuyambira verse 3, ndikulekeza chapter 21 verse 15. Mmene tikambiraneza kuti mulungu alanga Davide. Ndipo Davide apempha sembe kuti amuthandize. Verse 3. Ndipo Davide analumbiranso nati, Atate wako adziwathu kuti wandikomela mtima. Nati Jonathan asadziwe ichi kuti angave chisoni koma pali Yehova ndiponso pali moyo wako pakati pa ine ndi imfa pali ngati phazi limodzi. Awa ndi mawu amene afunika kuwalingalira bwino komanso afunika kuwalingalira mozama. Taonani David akunena kuti pakati pa iye ndi imfa pali ngati phazi limodzi. Monga ndinanena kuti mawu ndi ofunika kwambiri, ndifuna muone kuti sakukhudza David yekhayi masiku aja koma akukudzeswa ife lero masiku ano. Tsono chinthu chofunika kwambiri kuganizira ndi chakuti, imfa ikhoza kukudza pa moyo wanu nthawi ina iliyonse posaganizira kuti inu ndani, kaya muli kuti, kaya mukuchita chiyani. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chifukwa chake inu ndi ine tiyenera kukhala wokonzeka nthawi yonse. Popeza iyi ndiyo nthawi yopita kukakhala ndi ambuye wathu kwamuyaya. Masiku ano pali anthu ambiri mbiri amene atanganidwa ndithu kukonzekera za moyo uno. Kodi ndi anthu angati pakati pawo amene akukonzekeranso za moyo wa muyaya umene uli mkudzawo? Kodi inu mumakhulupirira kuti Yesu Kristu ndi mpulumutsi? Ndipo ngati mungafelero mungakhala ndi iye? Anzanga, ndikumemani kuti inu simuyenera kunyalanyaza. Muyenera kuvomera Ambuye kuti akhale mpulumutsi wa moyo wanu. Verse 4. Ndipo Jonathan anati kwa David, chilichonse mtima wako unena ndikuchitira. Jonathan anali ndi bwenzi lenileni la David. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kukhala ndi bwenzi ngati limeneli. Tamvani mau apa miyambo 18 verse 24 la kunena kuti, woyenja na ambili angodziononga, koma lilipo bwezi lipambana ndi mbale kuumilira. Mau akunena kuti alipo anthu ambili amene amadza kwa munthu ndipo amamuononga, koma lilipo bwezi limodzi lokha lomwe limakhala pafupi naye nthawi yonse, limene liposa ngakhale mbale wako. Kutanthauza kuti mbale wako nthawi ina akhozanso kukukhumudwitsa, koma bwezi lenileni sili kukhumudwitsayi. Uyu ndiye bwezi amene anabadwa kutsutsa mdani wina aliyense. Taonani pamene David ali pa mavuto, Jonathan ali pomwepo ndipo akuchita china chilichonse kuteteza moyo wa David. Ichi ndiyo chithunzi chenicheni chambuye wathu Yesu Kristu. Taonani, iye ndiye bwezi loona lomwe limakhala nafe pa nyengo ya mtendere komanso angakhale pa mavuto. Verse 5. Nati Davide kwa Jonathan, onani mawa mwezi ukhala, ndipo ine ndiyenera kupita kukadya kwa afumu osatsala, koma undilole ndikabisale kuthengo kufikira tsiku lachitatu madzulo wake. Tsopano Davide anali kuyembekezeka kukhala nawo pa chakudya, koma anali kuopa kupitako. ndipo akumupempha Jonathan kuti achokepo kokwanira masiku atatu. Verse 6. Atate wako akandifuna pang'ono ponse. Unene kuti Davide anandiumirira ndi mlole. Athamangire kwawo ku Bethlehem, pakuti kumeneko kuli sembe ya pachaka ya banja lawo lonse. Tsono akati chabwino, kapolo wako adzakhala ndi mtendere. Koma akapsha mtima, uzindikirepo kuti anatsimikiza mtima kundichitira choyipa. Apa ndi pamene Davide amafuna kupeza maganizo eniweni a Sauli. Ndipo akupempha Jonathan kuti achite choteka kumudziwitsa maganizo amene atate wake amene ali nawo pa iye. Verse 8. Chifukwa chake uchitire kapolo wako zokoma mtima, popeza wanchititsa kapolo wako kupangana nawe pangano la kwa Yehova. Koma ngati mwa ine muli choyipa chilichonse, undiphe wekha. Udzapita nane bwanji kwa atate wako. Verse 9. Ndipo Jonathan anati, iya, ndi pang'ono ponse. Ine ndikadziwa konse kuti atate wanga anatsimikiza mtima kukuchitira choyipa, sindidzadziwitse iwe kodi? Tsono David anati kwa Jonathan, adzandiuza ndani ngati atate wako alankhulira iwe mukalipa? Nati Jonathan kwa David, tiyeni timuke kuthengo. Namuka onse awiriwa kuthengoko. Ndipo Jonathan anati kwa David, Yehova Mulungu wa Israeli akhale mboni. Nditaphera mwambe atete wanga mawa dzuwa lino kapena mkucha, onani pakakhala kanthu kabwino kakuchitira David. Sindinatumikira mthenga ndi kuululira kodi? Mulungu alange Jonathan ndi kuonjezapo ngati atate wanga akondwera kukuchitira choyipa, ine osakuululira ndi kukuchotsa kuti upite mu mtendere. Ndipo Yehova akhale nawe monga anakhala naye atate wanga. Ndipo undionetsere chifundo cha Yehova, sipokhala ine ndi moyo pokha kuti ndingafe, komanso usaleke kuchitira chifundo a mnyumba yanga nthawi zonse. Mungakhale mtsogolomo, Yehova atathela adani onse a Davide pa dziko lapansi. Chomwecho Jonathan anapangana pangano ndi nyumba ya Davide, ndipo Yehova anakwaniritsa izi polanga adani a Davide. Ndipo Jonathan anamlumbiritsa Davide kachiwiri, chifukwa anamkonda, popeza anamkonda monga anakonda moyo wa yeyekha. Ndime ino tikupeza kuti Jonathan wazindikira kuti Davide amene ali mulamu wake akhoza kudzalowa mmalo mwa atate wake ngati mfumu ya Israeli. Tsopano akupempha kuti ngati Davide angalowe pa ufumu umenewu, ndiye kuti ubale pakati pa iye ndi nyumba ya Davide usadzathe. Tsono pakali pano pali chikonzero chakuti abwezi awiriwa ayenera kumalankhulana ndithu. Koma pamene pali chikonzero chimenechi, Sauli akuonetsetsa ngati Jonathan akukhala pamodzi ndi Davide. Ndipo machezedwe awo anayenera kukhala wochenjera kwambiri. Ndiye pali chikonzero chakuti payenera kukhala chizindikiro pakati pa awiriwa. Pano Jonathan ayenera kuponya mpaliro kuchoka mu uta wake chinthu ichi ndi chimene sichikanabweretsa nkhawa kwa Sauli ayi. Izi zinathekadi popeza Jonathan anali msilikali woponya uta. Mwa ichi Davide anabisala pathengo. Tsono chizindikiro ichi chinali chakuti ngati Jonathan adzaponya mpaliro kubzoza pamalo pamene anabisala Davide, ndiye kuti anayenera kuthawa, kunena Davideyo. Anayenera kuthawa popeza moyo wake unali pangozi. Koma ngati mpaliro ukugwa pafupi ndi iye kumaso kwake kwa David, ndiye kuti zinthu zili bwino. Ndiye pa tsiku lachitatu Jonathan analowa mtengo, ndipo atate wake sakanadziwa kuti anakalankhulana ndi David ayi. Pano ukali wafika poipa, kotero kuti sikukanatheka kulankhula za David ayi. Ndipo malinga mmene zinthu zili, Jonathan anangoponya mpaliro kapena kuti muvi wake kutali komanso pamwamba penipeni pa David. Uku kunali kumuza David kuti zinthu sizili bwino ayi, kwete kuti anayenera kuthawa ndithu. Tsono mmene mnyamata wa Jonathan wakatola muvi uja, Jonathan akumuza mnyamata wakeyo kuti abwelere ku nyumba. Tere ichi chinapereka mpata kwa Jonathan ndi David kuti akambirane ndi kutsazikana. Verse 42. Ndipo Jonathan ananena kwa David, muka muntendere, popeza tosefe tinalumbira mdzina la Yehova kuti Yehova adzakhala pakati pa ine ndi iwe ndi pakati pa mbewu yanga ndi mbewu yako nthawi zamuyaya. Tsopano moyo wa David uli pa ngozi, kwete kuti ayenera kuthawa ndithu. Ndiye taonani kuti pali chinthu china chimene chikuchititsa chidwe pano. Pakali pano Jonathan ndi David alowa mpangano mmene aliyense akuyembekezeka kusunga mbali yake ya panganolo. Tsono Jonathan ndi David aliyense anasunga panganoli moona ntima komanso ndi mokhulupirika. Ndiye patsogolopo tidzapeza kuti onsewa, kunena kuti Jonathan ndi Sauli, anaphedwa. Choncho David anakwera pa mpando wachifumu. Tsono mmene David wakhala pa mpando anayenera kudziwa kuti Sauli anasiya abale komanso anasiya abwezo wake amene ndi adani wake wa Davideyo. Ndiye chinthu chabwino komanso chinthu chomuthandiza David ndicho kuononga abale wake ndi abwezi a Sauli, popeza ndiwo anali adani wake tsopano. Apa tikunena kuti ngakhale ana a Jonathan anayenera kuonongedwa ndithu. Tsono choona ndichakuti Jonathan anali ndi mwana wotchedwa Mephiboseti amene anali wolumala miyendo. Tsono chimene chidachitika ndichakuti pamene Sauli ndi Jonathan anaphedwa, kapolo kapena kunena kuti mnyamata wantchito wa Jonathan anatenga mwanayo ndi kumubisa. Ndipo pamene David anampeza anamutenga ndikupita naye ku nyumba yachifumu kumene anakamusunga bwinobwino na akadya naye pamodzi pa gome lake. Tsono mwina inu nkudabwa kuti chifukwa chani David akuchita chimenechi? Yankho likunena kuti David akukumbukira pangano lomwe analowa ndi Jonathan komanso ndi mbewu yake, komanso chifukwa china ndi chakuti akubweza zabwino popeza Jonathan ndiye uja amene anamuchitira so zabwino. Wokondedwa anzanga paulendo, pano ndifuna ndikuonetseni tanthauzo lokoma komanso tanthauzo lofunika kwambiri. Taonani chimene anachita David. Iye anachitira chifundo Mephiboseti chifukwa cha ubwezi ndi pangano lomwe linalipo ndi atate wake Jonathan. Mumomonso wokondedwa, Yehova Mulungu wathu waonetse chifundo kwa inu ndi ine chifukwa cha mbuye wathu Yesu Kristu. Haleluya. Tele tiyenera kudziwa kuti ife tinapulumutsidwa osati chifukwa cha mmene ife tili, kaya kumene tichokera, kaya chifukwa cha zimene tili nazo ayi, komanso Mulungu sanaganizire zimene ife tinachita mbuye omwe ayi. Chipulumutso chathu chinadza chifukwa cha Yesu Kristu pa chimene anatichitira ife. Tamvani mawu apa Yohane 3 verse 16 amene akunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yese wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndiye tikutsindika kuti Mulungu anatipulumutsa komanso anapereka chisomo kwa inu ndi ine chifukwa chakuti Yesu Kristu anafa chifukwa cha machimo athu. Tsopano pamene tibwerera ku nkhani yathuyi, tikuona kuti Jonathan anabwerera ku nyumba yachifumu atatha kulankhula ndi David. Tsono ine ndikuona kuti Jonathan anali ndi chisoni chachikulu chifukwa cha atate wake amene anali atatsimikiza mtima kuti aphe David amene anali bwezi lake la pantima. Tentilowe mu chapter 21 verse 1 pana 15 mmene tiona za David kuti agwiritse ntchito asembe. Verse 1. Ndipo David anafika ku Nobi kwa Ahimaleki wansembeyo. Ndipo Ahimaleki anadza kukomana ndi Davide ali kunjenjemera nani na naye. Mulino kabwanji. Pali munthu wina nanu. Pano pamene Davide watawa kwa Sauli, ali yeka yeka kupatulanya mata wake ochepa. Ndiye tikunena kuti Davide ali yeka pachifukwa chakuti palibe munthu wina aliyense mgulu lakeli amene akuvala zovala zofanana ndi zake zachifumu. Verse 2. Nati Davide kwa Ahimaleki wansembeyo, mfumu inandilamulira ntchito ninena nane asadziwe munthu wina aliyense kanthu za ntchito imene ndakutumira ndi kulamulira, ndipo ndawapanga nyamatawo ku malo akuti. Chifukwa chake tsono muli ndi chiyani? Mundipatse mdzanja langa mikate isanu kapena chilichonse muli nacho. Ndipo wasembeyo anayankha Davide nati, ndilibe mkate wachabe, koma ulipo mkate wopatulika pokhapo ngati anyamatawa anadzisunga kwa akazi. Nkhani ili pano ndiye kuti Davide akupempha mkate kwa Ahimaleki amene ali wasembe, ndipo akumuyankha kuti alibe mkate wina uliwonse koma mkate wapagome umene umatchedwa mkate woonekera umene umayenera kudyedwa ndi ansembe okha. Ndipo mkate umenewu umayenera kudyedwa pa tsiku lachisanu ndi chiwiri pa sabata, pamene mkate watsopano umayenera kuyikidwa m'malo mwa mkate wakalewo. Verse 5. Ndipo Davide anayankha wansembeyo nati, zoonadi, tinafulatira akazi monga masiku atatu, chichokere ine, zotengera za nyamatawo zinali zopatulika, ungakhale unali ulendo wachabe, koposa kotani nanga, zotengera zawo zikhala zoyera lero. Chomwecho wansembeyo anampatsa mkate wopatulika, popeza panalibe mkate wina, koma mkate woonekera, umene ana uchotsa pa maso pa Yehova kuti akaike mkate wotentha tsiku lomwelo anachotsa winawo. Nkhani ili pano ndiye kuti Mulungu anapereka chiyembekezo mu Israeli, ndipo mkate unali kuperekedwa pa chifukwa chokwanilisa chipembedzo. Koma taona kuti pano pali Davide ndi anthu ena amene ali ndi njala kotero kuti akufuna chakudya. Iyi ndiyo nkhani yomwe akunena Davide mundime ino. Tsono pamene wasembe akupereka mkate wopatulikawo kwa Davide, ndiye kuti wasembeyu akuphwanya lamulo. Takumbukirani nkhani yomwe amanena Afarisi kwa Ambuye wathu Yesu Kristu, imene ikupezeka pa Maliko 2 verse 23 mpaka 28. Pamene pali mawu akuti, ndipo kuti anapita iye pakati pa minda dzuwa la sabata, ndipo ophunzira wake poyenda anayamba kubudula ngala za dzinthu. Ndipo Afarisi ananena ndi iye, taona achitiranji chosaloleka kuchita dzuwa la sabata. Ndipo ananena nawo, simunawerenge konse chimene anachita Davide pamene adasowa na ava njala iye ndiwo amene anali pamodzi naye, kuti analowa nyumba ya Mulungu masiku ya Abiatara mkulu wa ansembe, ndipo anadya mikate yoonetsera yosaloleka kujawena koma asembe okha, ndipo anawapatsanso iwo amene anali naye. Ndipo ananena nawo, sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha sabata ayi. Tere mwina inu mwadabwa, kuti ndime imeneyi itithandize chiyani tsopano? Wokondedwa anzanga pa ulendo, Ambuye Yesu kudzera munkhani iyi amafuna kunena kuti ngati Davide anadya mkate wosaloleka ndipo kunaloleka, ndiye tsopano alipo wamkulu koposa Davide, ndipo akhoza kuchita su chinthu chimenechi. Nkhani ndiye kuti Davide anadya mkate woonetserawo chifukwa anali ndi njala. Ndiye Ambuye Yesu Kristu akunena kuti chosowa cha munthu ndi njala, ndichoposa miyambo ya malamulo. Verse 7. Tsono munthu wina wa anyamata a Sauli anali komweko. Tsiku lija anachidwetsedwa pamaso pa Yehova dzina lake ndiye Doegi wa ku Edomu, kapitawo wa abusa a Sauli. Tsono pa gulu ili tikuona kuti panali munthu wina amene anali ndi makhalidwe ngati a Yudasi Isikarioti. Munthu uyu ndi wochokera ku Edomu. Tele munthu uyu ndi amene anali kutumikira Sauli ndipo ndi amene adzapereke Davide pamodzi ndi wansembeyo. Ndipo Davide anani ndi Ahimeleki, nanga pano mdzanja mwanu muli nkondo kapena lupanga kodi? Chifukwa kwa ine, sindinatenge lupanga langa kapena zida zanga, popeza mlandu wa mfumu ukuti ndifulumire. Pano mundilole, ndiambe ndimawa amene ali mundime yotsirizayi. Anthu ambiri amatanthauzira mwantundu wina ndime menei. Taona na anthuwo amatanthauzira kuti, Ambuye amanena kuti, zinthu zina ziyenera kuchitika mofulumira, popeza ntchito ya mfumu ikufuna zimenezi mofulumira. Ndiye pofuna kuti tipereketa nthauzo loyenera, tiyenera kudziwa kuti Davide akunena kuti iye alibe nkondo kapena kuti alibe lupanga chifukwa adachoka mofulumira. Ndipo ponena zoona, Davide sanatumidwe ndi mfumu ayi. Ndipo iye sakunena zoona pamene akutchula dzina la mfumu. Tsono mawu amene ndifuna kunena ndi akuti, ntchito ya mfumu sifunika kuchitika mofulumira ayi. Ndifuna muone mmene Mulungu akuchita ndi Davide. Ndipo tiona kuti Mulungu sakufulumira kuchita ndi Davide pa utumiki wake ayi. Taona nipo yamba ayenera kuphunzitsa Davide mmapiri ndi mmapanga a dziko lapansi. Iyi ndiyo njira yomwe amagwiritsa ntchito Mulungu. Nkhani ndi yakuti Mulungu sachita phuma pochita zinthu ayi. Takumbukira nthawi ya Mose pamene anali kukhala ku nyumba ya Farao, anafuna kuombola abale wake mofulumira pamene iye asanakonzeke. Ndiye chimene anachita Mulungu kumupititsa mchipululu ndi kukamuphunzitsa kwa zaka 40 kufikira atakonzeka. Taonaniso Mulungu anatumiza mwana wake nakhala mdziko lapansi zaka 33 asanakhomedwe pa mtanda. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikutsindika kunena kuti ntchito ya Mulungu sichitika mwaphuma ayi, koma pang'ono-pang'ono mopanda nkhawa konse. Tele chinthu chimene chimavuta pakati pa inu ndine ndi kusadikira, ife timafuna kuchita lero lomwe. Tamvani mawu a Yesaya 40:31 amene akuti, koma iwo alindira Yehova adzatengaso mphamvu, adzauluka pamwamba ndi mapiko monga ziwomba nkhanga. Adzathamanga koma osalema, adzayenda osalema, adzayenda koma osalefuka. Haleluya. Tsono kukhala ndi mtima wodikira kapena kuti wolindira pa Yehova ndicho chinthu chimene tiyenera kuphunzira tonse. Taonani Davide anafunikanso kuphunzira chinthu chimenechi. Nkhani ndiye kuti Mulungu ayenera kuphunzitsa kulindira kwa munthu wina aliyense amene afuna kumugwiritsa ntchito. Tsono mundime ino, tionanso kuti Davide akulankhula chinthu china chimene sichili choona ayi. Taonani iye sadamutume mfumu ayi, komanso kuti ntchito ya mfumu sifunika kufulumira ayi. Verse 8, nati kwa sembeyo, lupanga la Goliati Mfilisiti munamuphayo mchigwa cha Ela, onani lilipo lokulunga msalu kumbuyo kwa efodi. Mukafuna kutenga limenelo, tengani, popeza pano palibe lina. Ndipo Davide anati, palibe lina lotere longa lijalo, ndipatseni. Ndipo Davide ananyamuka na atawa tsiku lomwelo chifukwa cha kuopa Sauli. Namuka kwa Akisi mfumu ya ku Gati, kodi ndisowa anthu amisala kuti mwabwera ndi uyu kuti akhale wa misala pamaso panga? Kodi uyu adzalowa mnyumba mwanga? Mundime yoyambayi tikuona kuti Davide akanali mnyamata anali kugwiritsa ntchito ulaya. Koma pano pamene iye wakhala ali mnyumba ya mfumu afuna kugwiritsa ntchito mkondo. tele pano watenga mkondo umene anali kugwilisa ntchito Goliati. Lelo tibalekeza pano. Koma ndikumbutse kuti timasanthula 1 Samuel 20 verse 3 chapter 21 ulekeza verse 15. Pamene takambirana zakuti Mulungu alanga Davide ndipo Davide apempha ansembe kuti amuthandize. Ambuye adalise ino. Amen.
Ameneyo ananimbale Osman Chiramanda utsogolera ku 1 Samuel chapter 20 ndipo talowanso ndithu mu chapter 21. Tamva zomwe Mulungu ada chitira ndi Davide. Nkani zokondweretsa komanso zina zochititsa chibi zophunzirapo ndithu zambiri. Mprogramu ya telero ya Tisanthule Bible pomwe tamva mbale Osman Chiramanda utsogolera galo imeneli. Mprogramu ya tiyotsatira tizapita mu 1 Samuel chapter 22. Ambuye akudalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira mprogramu ileno.